Studio 8 Halaji Malifu. Toyo Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jire to boggi jande faandu hala Mamadou Samassi jamwali sekrabe hedibe. Ima daraji do tule njarindi timindira kawrutal jonobal festival lolengal vivre ensemble ngarobe tunbe kuisanne ben wonobe tunbe kuisanne be kumpe ben kipani dunngal mawri 2025. Pelle nantinoɓe kabaruji jeli yo gollirde hakka immina sindigol lebbi jeegom joli watti wi ñande asorande ɓeɗo pelle gaddi batu juujure do kabar muɗum ko ɓuuri uñani jeegom rewɓe torraɓe ɓen kabar mum en haybama banggal lam o iwde 2017 gade 2024 ɗum ɗo humpitama wattu men fuɗɗugol 16 d' activisme ñande aljumare eɓinade Bamako ɗo ɗin woni seme kawrujo amen hande bete altine nogay tati 2024 bisimilla sakiram kawrtal lurlirgal vivre ensemble jeenoɓal muɗum ben to tumdu toon timmi ngal timmira ɗum ima daraji dow tule jarendi madougou sere ngallure nde ben lamkoɓeɓe jamare nde e kañe landini ɓe fof kuliti wiide kawrtal ngal feewi ben nelaɓe amen tun mariam maga onkoɓen keɗen fostan ɗo kanko ousmane ñaali ɓuli kanko to tumdu to woni
ley o safari dow tule jarendi madougou wayande hon dubay gonɗa doddo gueloɗi e motongaji mawɗi yewtini himɓe garɓe ƴewde e wi directeur festival ngal Salaha Maiga nde yambere jeena ɓerde laatake sago mabɓe
hono koye ɓuuri jettan keɓal ɗeɗo kawte ɗiɗo autongaji gewɗi jaam ɗiɗo mobileji ɗi duwete ɓeydade yirwere artiste en ndenno kala ko heɓete nde ngal ɗo kawtal nafansanne jamara nde ɓeydande ɗum keɓal lamtumbudu
l'économie tombe.
Ɗi haalaji goni e hakkillo do directeur régional tourisme et hôtellerie Tumbutu e wi Seku Touré ngal festival an holla wiide Tumbutu ana wuuri yimɓe ana mbawi warde ley mundu do hoolare
hon ɗiɗo ɗum wodaraji do tule jarendi ne wawi ɓeddana faamu jamara nde tan mbawi humpitinde yimɓe e dow bowɗe laamu Tumbutu banggal tourisiagal e ko nandi muɗum lattode sababu keɓal ɓiɓe Tumbutu ɓiɓe leydi Mali e sambinde keɓe goɗɗe
yimɓe warɓe hawrde e ngal festival kolliti sayo muɓɓen e nde yambere finata yoga mabɓe ana keppi jaadi yiide yambere nde 2025
nde hononi welle alhaali weltare honole ɓaliri leydi tini baɗɗe seeɗa en ɗe gammi ɗo enne heddoto sanne ley hakkillo o gila garmi ga yo tan kuyam e weltare gonda
ley nde yambere jeena ɓerde warɓe hawde hen iwri leyɗe kewɗe hono tunisie maroc nadu canada ɗum woni komin keɓini studio tamani iwrude Tumbutu
sakiram ɓe tut hakkillaji ma du kabroño mbago mbem ama facebook andu x ɗum twitter kiɗɗo o sori Ibrahim Cissé woni ho radio kesso conseil national jeune mben jeunesse mali mbenno suwama ñande alande caggal batu mabɓe mawɗo sori Ibrahim Cissé mben laami fedde mo yimɓere capantato e ɗiɗo ɓeydorto faamu e ley ben kabaruji am garoji ɗi fandele kabaruji men larmi mali holti wiide ñande aljumande waɗi madaraji to bañagara e koro ndenno ko warta sappointi russe en itama e jatti motongaji bidongaji jam yiite nangama ndeno ɗiɗo kabaruji tottama e ley communiqué chef d'état major keɗɗono ko mariam kulbatiɓe ndeɗo fositango sita sidiɓe
maggal paɗe leydi mallin wari yimɓe lonɓe hiite ko heewi waɗɓe bonalaji fewtiɗe jamare le guenni banguel tuppe kan iri guli ne laamu bañangara caga immadaraji maggal paɗe leydi mallin ɓe hollitiɓe mbaɗi ko yaata yimɓe lonɓe hiite sappoɗɗi noon kañɓe summotoji jeegon le aswere noga goho lewru décembre hitan uña ɗiɗe noga e nayyi gendarmerie koruɗo holliti kañ e nangi katakatane tatoy hebbina ko essenci ko hani hokkede yimɓe lonɓe hiite ɓenno caggal muɗum le saha hen leydi ɗo ɗatol ansongo gawo maggal paɗe leydi mallin waɗi immadaraji ɗoytide mobileji ko dogata dongol ɗatol hakkunede ansongo e tabango o dabiri fiyaɗo metti jomira mobileji ko heewi saɓe holliti ɗuna natto saɓe ɓe wasa immade e wakkati moɓe muuyi
men pelle nattinoɓe kabaruji gaɗi batu jujurani asorande e dow kabaru joliba tv nden o ley kawrutal ngal ɓe holti wiide yo hakka tinno ɓen itta imina fee anñamo ɓami e dow sindugol lebbi jeegom ndeɗo gollirde ndenno kamɓe gonnoɓe tumɓe holti wiide men ɗum ɗo ko oɗo anniya o ɓen wattu muɗum juuti sanne ndenoɓe darda hakka ƴewta kabaru muɗum yallan ɓeɗor fof keɗɗono ko wanju guddante ho radio maison de la presse hanni issa oumar toura e dow fositan wosita sidiɓe
baale yoɗoɓe kabaruji leydi ana wondi e fiide dabireji yalla anniya ɓamaɗo to walla ko noddirta hot autorité de la communication uddude joliba tv ko yaata lebbi jeegon ana acca mbeɗa wondi fa handen e wadde jooɗa haala yalla lebbi jeegonɗi wonko ɓuyte e muɗum ma jaati ɓe huncagol jukkugol ɓe ittade suudu télé joliba tv ɗu tamme muuyi mi waran fa handen mbe jooɗomi jandida hooreɓe saabi dabirmo wondi e fiide on tan yo hollutunde tati yalla ottiɗalla ana heeɓa hunco miɗa tijji ɗu fa handen mi jokkinan fiide Idi Dabiriji, yalla suudu Djoliba TV ana fuddi to golleji mudum.
Seizu d'activisme men gulij mu fuddama nyande aljumaare jabbine de bamako do nden no hikka wultamle sisli o yo imade e darande galle kayne jamarande hele hunjangul hore kala ko woni fuddum ben yoppugol torraji fewde roobe e kanye men ndewi le mali nen no kortal gal landin gal woni men orange ben fedde monde santir OMS e uniform e kanye dun ben faaba ministre roobe sukabe e galle kanko sitasidi be tawtun kedna na fostango kanko LCC
habugol bonalaji ko watte fetede e rewbe an yo huna hanne ko sogli jamar ko heemudo leedi mali sab hitan fuddi bonalaji bur sattude dum ko wolliti kanko docteur Marc Saba hejaado horejo system de nations unies leedi maldo
o mali
le leedi amendi ele ko limta koltama wiide le temde refu chapanay e jenay netdo famo be duubi sappo e joyi yaade duubi chapanay e jenay kanyu en kan janama le ngordo mu en chapantate e joyi le temde re rewbe fayato sukabe rewbe kulti wiide yotti
Levi kanko docteur Keita Fadima Tall horejo programme national habo bonolaji wattede fetude rewbe ben o holliti wile dubi jetti jabbede o ko yata o nyaaji rewbe be torraj ada hewtuna wonko faaba le goldi draje sabintobe be rewbe
bande hitan 2017 warde hitan 2024 fede one stop center hibi daranaade yimbelbe yeno goji watte fewde muy em kujinaaji jeegoyom temdere chapan jena e joyi ko woni tawtan ne joom em ko golla ni ujinaaji jeegoyam temde chapan joyi jeegom o hebi daranaade yimbele teme taton chapan joyi jeegom
lebi kanko ministry homnido roobe sukabe kay galleji o hollitiwi government leedi mal kay goldidobe mu en wala fi'a dabireji yalla di bonalaji ana buyito
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yetrama de vision hande an yudo video ndere mun na hultawi den bam ben chawro kunku ben mu inama le mali yalla be do fam ko ko farma ko ju heben lu fostango sitasidibe
le o video amatan journaliste debbo goto wi doktoro goto le genni bam ko kay goldo mudon japonais hebe safara wotere ko timinta namalaji kunkuru le jonta didi tan on holli tafa hande wi yimbe newe sedikin nafa ne safare be yimbe holli tafa hande wi dan neban wujetedan ana mo isanne so ana haja hewde dan neban wujetedan a ngabalde bem ande ko noderte site web on debbo an holli tadum fa handen sa jewi le video ay an deswa leedi mali ana nasa jungu nyamo le video nga watta hakile hen o video penem alaje kirino sabi go mudum tofon yimbe jantobale o video a antantan wi dadum en wi konni mudinaldu bem ande de tiagal mudum me wadi lugan goji jogaji kasin ko holliti wi o journaliste le soude television Burkina Faso gollata noddirteedo Sonia Rocky tiagal mudum kasin le lugan goji amen didi bo me mati wi o reportage ko wada geddile sappo jo lewru juin hitan o jandire noga nay ko wada to soude television national Burkina Bi. Kabar ko yadal o reportage ana jantode imadraji di lam ko Burkina wadi faddade bonalaji di jam wadi nikuje godde leedi mabbe ni. Fa hande ne lugangoji amen mi hebi teeran jati wi micro di jamare tawana jantem mudun ana winnado di microji a radio television Burkina Bi. Di kabar me continue fu ana hollita jati wi o video pen alaje kirin sabdi hollitita wi safara fu mataka leedi Mali ko way nyomde na wala konkuru kube hollitile fu o video.
Bangal mudi kabar jamen yontre jabine de Halima Yatra wonku hebene kere fostango LCC.
Mi puddaran ido kabaruji e halde hala nyaloma kertanado yimbel ngadobe witta witta jambinado sappo e jetti lewru decembre hitan 2024 le leede amendi sisil mo chobi hitan hikka fewre o do nyaloma woni witta witta e waytagol wakati o hono fu yimbel ngadobe golle majum waawi reni reede on do nyaloma yambinama le wakati mo malin koobe hewbe joodi men jola kanyu en ka ana wondi turtaade wartude le leede amendi so mi jaar yeso faham ele kabaruji amendi mi kalam hala natugol diyama ranewo golle saha le leede amendi latido sababu waddato bonandaji kewdi le yontere bettinde holtama wiide ndiyan dan bonni hectareji uynay tati gessel region Tombouctou simi ewitom dum njaran le lamu motti dubi didi orontoloji le nyalama hande o gallore ne ka ana wondi fewde ta egol kurangol timmata ko heewi radio ngaji gondi le on do nokku kany en ka fu motti yewtinde nyalama horebe dido radio ngaji le nyalama hande o ka ana wondi fewde tiddalaji kewdi mi timmira dido kabaruji halde hala finatawa toni kortal njenobo festival mo binodire ensemble ngaddo le ngallure waliyabe teme tatom chapantatom e tatom yontere bittinde yimbel hewbe wari hawrude hem
ɗo kattani kabaru jom hannde sakiraɓe mi tonta wiide ne wawi sattfoto hultinde himmeji moɗo dow mbiyen téléphone amen 76 98 56 56, walla dow siji tawni wattana kabaru muɗum hakkillo banggal kunafuni yo 37 321. Mera mera noon ka famɗi foof ɓuuɗi noga e tawali téléphone jomum ɗo seeɗa yettere meɗen magasin yetere meɗen yo kabaru hawluɗe yooyi ɗum dow men tiɗalaji ɓiliɗi mbiyen leydi ɗi mbiyen gooɗa sene ɗo ɓiɓɓe leydi Mali gondi dow muɗum hultan wiide mbara millioji ɗiɗi gonɗi ɗiɗo alahaali helen ɓeydor fam dow tiɗalaji ɓiliɗi kabaru muɗum kanko Mouhamadou Babacounta wonko heɓene kadi fo sango sita sidiɓe Alicisi yo en ñalle jom
fanɗugon semme nokkuji remeteɗe yo teɗala goto hannen ko matala hawaluji meɗen watte joni ɗo naaten saabe jaati fanɗunde keɓal ñamiriji e nannal muɗum ɗum ko hollitti yimɓe andude kabaruji ha waluji leydi maɗi ɗo naaten saabe hannden weloɓere ana mate nokkuji hewde ɗum ko hollitti kanko Gawsi Berté goto andude kabaru ha waluji
partout
nokku fuu to leydi woni to ndemal watte to mutti hokkude imadaraji ana hani waɗede faa ɗum wurtine so wona ɗum ana tiiɗi faa ndemal ko heɓete muɗum darono ñamdu faa haara yimɓe ɗum ana hollita ɗum wiide imadaraji ɗi ɓiɓɓe adama en waɗi ele gurda mu'en fuu faa naɓɓira yeeso ko heɓete ele ndemal laatike meere
fa hannden lewi kanko Gawsi Berté andu kabaru ha waluji o tiɗalla yo golleji bani armata saabi mbin ɗum goo muɗum yo taccugon liɗɗiɗi fattata kasin wattude engrais ji nandal muɗum e nokkuji remeteɗe ɗe
baaki yimɓe ana e bonanda o nawtorade ɗum no ƴaɓɓitiri ɗum ana hem ɓeydade e bonandaji ɓiliɗi ndiyam ɗiɗon kulantereji jaati wondi naɓɓirde caggal ko heɓete bangal ndemal ele leydi ndimetedi kutteje muɗum ndu ana wawi sattude san bangal daranade ñamde fa haara yimɓe
kuteji muɗum satti sanne ɗo jamare ɗum ko hollitti yogaɓe joɗiɓe le laamu yoroso gawo le sahen leydin ɓe holliti ɓene sugil hannden ndu o tiɗalla ɓene tewtora laamu o tinno fiya dabireji ñala nokkuji remeteɗe ɗen ana heɓa heɓene moƴƴiri
miɗe tawi ko jaati so gonga o leydi ndi ko remeteɗo muɗum koka wala ko heɓete hen kasi ñalawma hannde o min tawkike kulleji ñameteɗi cogguji muɗum ana ɓeyɗo kulantereji kewɗi ko sabbi mbini ɗum ana wawi haalede bonanda leydi ndi ɗum woni ko ɗum wutti hokkude bangal ndemal ana wembini san yimɓel gonɓe gawo eɗum ɓuyta san keɓe amin dabereji ana hani ko fiye fewde e majjum yellamiɗe keɓa yarde yeeso
lewi hooreɓe ministére humni kabaruji ha walluji ɓe hollitiwi dabiri ana wondi e fiyede misal muɗum jaati li batti waɗata ko noddirte cop 16 li guende riyad leydi arabie saoudite ministre dumbiya mariam tangara holliti wi dabereji mawɗi ana hani fiyede ko natto saabe jamare daɗa sara ɗi tiɗallaji o hollitiwi leydi mallin dabereji mawɗi ana wondi e fiyede to laamu on yala nokkuji remeteɗe ana moƴƴina hokke jamare toɓe naftirto li temdere nokkuji remeteɗe leydi mali noga e jeegon wara moƴƴintine
leydi ndi ana halde amen wakkati fuu ga min jettata ko ɗum ni tawede tiɗalla gonɗen fewde muɗum ne ñalawma hannde o fuu jababuji ɓunnoji ɓerde ka heɓama ko ɓuuri hectare uji millioji sappo e go'o to ndemal wawi waɗede muɗum moƴinama ɗon ladde ko ɓuuri hectare uji ujunaji temeɗe jetti ujunaji capan tati ujunaji jeɗɗi temeɗe jeenayyi capan joyi e go'o woni ko moƴina
ko naari bangal huncugo tiɗallaji jamare faddade ɓe e laafi ñamiri lewi walle noddirten commissaire à la sécurité alimentaire ɓe holliti ɓe joƴƴin projet goto noddirteɗo brigade verte pour l'emploi et l'environnement o dabiri fana muɗum yo moƴƴintinde tan nokkuji remeteɗe hokke jamare toɓe naftirto ɗi golleji waɗan waɗe le laamu kay fottade laamu ñoroji sahel ɗum ko holliti kanko Mamadou Tomoda kañum woni hooreje o projet
projet amen o ka fana muɗum yo faɓade yimɓel ɓe natugol jarini fa to bonanda leydi wondi yettinde torda yellaɓe keɓa daranade ko woni ñamde fa haara ele golleji ndemal
ɗum ko timminta yewtere meɗen ko jantadat ha waluji allah holli e jontere warore